Superstar Records.
Elevate Music.
Si unajua ni kenje ni mbwaya.
Sema leo 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 ni kupepea kama kipepeo. Wenye chuki watambaka leo. Shereka umepanda jeo. Sema leo 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 ni kupepea kama kipepeo. Wenye chuki watambaka leo. Shereka umepanda jeo. No bad vibes. Hey, say no bad vibes. No bad vibes.
Vibes ni timbele sio nani. Leo tungitusha mentally. Wauni tumefukizia ubani. Wrong rende veve dimbani. Na roll bebe tushazisaka pesa. Vipi waiter leo tunakukopesha. Watoto wakisoma lini na wepesha. Na hizo rosa au tunaziendesha.
Girl them now she like my vibes now. Nika short mini oversize. VJ Jones born on the vibes yeah. Alafu tuko fit yeah yeah yeah. Yeah, yeah,
hey, say no bad vibes. No bad vibes. Yeah, 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 no bad vibes.
Mida, mida, ya kuwakilisha imefika wabu. Yeah, yeah, Rita, Rita, una zake zimesha mshika wabu. Baby, cheza rumba. Nipate pale pale. Nipate pale pale. Wita itisha nare nare. Itisha nare nare.
No bad vibes. Hey, say no bad vibes. No bad vibes. Mary juu ya majina ile ya gamili. Aya. City boy na wana wako ndani kuwa beba gafiri. Hey, wanna get high in the pedi. Nipate rooftop nikimedi. Watoto wama iva wako veri. Bili ya zikuja na vireti. Hey,